temelula kosekele loyo ezoki otana bolingo ya mama mokeu
nayo tiami
tiane motemanga na leli domeko basalaka boye te na bolingo ya bana ye eyokei okei ata yelaka te yo eloko yango nini oyo toweli o yondoi lengela mwana moninga mwana moninga lengela ye bikolo mileki awa okotalanga ta liso te yosali nini ndoi na bolingo yanga na yo ya bamvula bamvula sheria
Mike,
yeah,
kate
Trésor Olomide
Mama Zeta
Papa Rose Joba Fossette na Liège
Ha 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 ha!